Yeah. It's DRT.
Yeah.
You go on the best.
Sauti ya kinanda namba nane yake figa kanweka kwa kiganja ananipa vyo vunguni na sio dana dana nyama wazi wazi kitanda chetu ndo kiwanja hatima mtoto kwenye bedi cappuccino acha nikubebe kwa mikono sina wasi wasi uongo chini nikutekenye kwa jino Sima kibatali, dada wewe tu anze safari
Dada wewe,
mahalu wani, yasha ni panda kichwani
Hani wewe,
baby baby move for me, so kimoja chani
Baby wewe,
mahalu wani, yani wewe
Nidonyo, nidonyo, dada nikudonyo
Ni papa sage mwili muzima, baby watanera Dera funga fundo,
nidonyo
Shikika da yeah. Wendo roho yangu yeah. Mami yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah.
Mtoto staga Shaku shaku staboy Nalichezaga Shepu kigoda kigoda Kiuno kama feni Ukinyongaga Mashallah Huyo mtoto mzuri
Funga funga